Sacela insizwe nezwe elipholile bafana ke yithu ukuthuma lomlilo. Bafana bomkhala ayibanikazi ake niyenzeke lento sesizwe. Mhlaba sewubone lukhulu olukuwe mhlaba thike na ye mhlaba. Awusaboni ukuthi inkosi sondele kubuya kena yimhlaba.
Awusaboni ukuthi inkosi
abanomona bakuwe, abakweleti abanye bakuwe, abangondle emakhaya babuwe mhlaba, kanti wonani ke na
abanhlabaonaelo
ngegama lakho babuwe, abanye bayahamba bayofaka loku bathi bazama ukuba negama lenkosi wena uthuli Oh,